Wana na Satani
Wana numanzi
Hariko
Mugawa
wingabo
Ni Yesu Mana wimana
Pizeye
Turane.